Westside Music. Don't
miss it, Hanya. So Guy Brandley, Ja Boy Bruce Five.
Upilo utacha mulikani, alipazula kikutunda na waluawa. Upilo umavote mulikani, alipazula kikusatala na waluawa. Ulilikali obabenja, liyo babenja, liyo babenja. Yeah, 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 yeah. Buska inapela wake up and hustle.
Yevanga fa birthday, kambe kona tabo ya each and every day. But you will be lovus wanasi na death day. You never understand it till the last day. Maku wacha ukamu so mangi ni mangi wakanda ukasi kezi kombe ya kuwabamu. Ukadangunu kana ziba kutezi kuzeka utaka. Mamu sipiri woko nwesike ya bali waka. Ziba zovata, tia katata, aino kutata. Nikuzipo mpacho sako vama tempa. Vula iyo jampa yoseweza nekele mami shitu ya kwa
wapa. Upilo utacha mulikani, alipazula kikutunda na walu wawa. Upilo umavote mulikani, alipazula kikusatara na walu wawa. Ulilikali oba benja, oba benja, oba benja. Yeah, 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 yeah. Pushka inapela wake up and hustle.
Kambe neni zivile, kulibu pilo utata. Kambe neni hanile, kupepwa mwendi. Kambe ni ketile, batise kusavisa mazazia. Everyday wali like barrio. Mavani neligae kachenu kigelo. Masusa is full mina, kitolo. Awanda kapanjise rimitolo. Uguze yo kapayale uli kipresha. Kaufela selu wata kifuture. Bari struggle, yalweza tocha. Stress ya teni batisi na inge ya pocha. But never give up bro, stanto. Mweleze nigelo yo, likaba hande kamso. Kwipula ya no, work hard, don't be sad, pray to God.
Upilo utacha mulikani, alipazula kikutunda na walu wawa. Upilo umavote mulikani, alipazula kikusatala na walu wawa. Ulilikali oba benja, oba benja. Yoga beta, yeah, 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 yeah. Busca y me pela, wake up and hustle.
Music blog.net.